songa mbele mangapi Ia mesemwa mangapi ni meona Mlio sema Na songa mbele mangapi Ia mesemwa mangapi ni meona
Nimesemwa sana jamani Hamchoki
Mlio sema Mlio tenda nasahau Na songa mbele mangapi Ia mesemwa mangapi
Nadhani hamyajali maumivu yangu moyoni Na wala hampendi kwangu yatoke mazuri Hata nisowategemea leo imenigeuka Hata niliowaheshimu leo imnani hukumu Kila mtu ana dhambi msije sabie haki kusema sema sitaki hakuna aliye msafi
sema lotenda nasahau nasonga mbele mangapi ia mesemwa mangapi nimeona sema nasonga mbele mangapi ia mesemwa mangapi nimeona sema lotenda
Sijali maneno yenu kwani kuna hata magazeti Sijali visa vyenu havifanani vya ukweli Nipo tofu fika zenu msoka kufanya yenu Kunijua sana undani si wapi tena nafasi Oh siku hazigandi hata mseme mangapi Kila mtu ana dhambi hakuna